Rika kori ze nenogo nago Nenogo nago nguzo magundwike Guzo magundwike gwemberi derize Gobe andumbura nguzo magundwike Mwe mugonile mugonile bandu wakiana Mugonile mugonile Guzo mire na nii para mundo ngo sanyegi njira Rika kori ze nenogo nago Nenogo nago nguzo magundwike Guzo magundwike gwemberi Shamana kisa tabia za ushoga Wanatembea kwa lana kumea popote kau yoga Rainbow dalili ya mvua yamegeuzwa simbo ya ushoga Wazazi wakiwaona jinsi ya dume kuwa ke Matumbo yanawacheza tulio bado kuzaa Tunawaza tukizaa wa kike anakuwa shoga Na kiume anakuwa shoga Badala ya kuzaa main dish Unazaa dume ni mboga Badala liwe lipigaji ngoma linakuwa goma la kupiga Dunia inapotea, inapoteza mana Kujaza dunia sibarka tena ni lana Tureje maandiko tukayasome maulana Hata umeme unagoma chanya kwa chanya Mnapigisha shoti alafu watu mnauchuna Inaweza ikawa right lakini siwe correct Mungu aliumba Adam and Eve Not Adam and Steve Ama even Genevieve Mnatumia vitisho vingi kutuziba midomo Mnazidisha mipromo Watoto wetu wavione ni nomo Ngupia indumbura Rika kori ze nenogo na Nenogo na gongusu magunduike Gusu magunduike kwemberi derize Ngupia indumbura gusu magunduike
Rika kori ze nenogo na
Crisis ya wanawake wengi wanaume mtoshi Tuna crisis ya mashoga wengi resources ipo scant Ngombe zeka maini for a reason of seeding and reproduction Our production machines zimesizi Tunabaki na production schemes, no Ukikutana na shoga unaweza jisachi jinsia Na ukimkuta menoga mapozi ka queen of Persia Eki hii jinsia ni chaguo la kibiolojia Wamba wana lefti magrupu jamii na unapoa Wanga wana vieti kupu kitaki na shukuli ya poa Nini wamba vipi mbona mnazingua Kazeni misuli msikazwe kazeni sifuli msibezwe
This one.
Duika kori ze nenogo nago, nenogo nago, gusuma gunduike, gusuma gunduike, kwemberi derize, ngupia ndumbura, gusuma gunduike.
Duika kori ze
Ready, ready, say.